dancepromos.co.
It's an alive star.
Weke makwacha makwach.
J Cash Mola.
Run it.
Babe, niwewe kamfuaya tabwa. Tabwa, I'll never want another. Mpaka tena talo kusila. Banga nipoke, no wonder siniza kusila. Yeah, babe, niwewe kamfuaya tabwa. Tabwa, I'll never want another. Mpaka tena talo kusila. Banga nipoke, no wonder siniza kusila.
Uri munga chedi teacher. Kwani punzi salafu mama si. Uri munga chedi teacher. Kwani punzi salafu mama si.
Chapa 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 shaka weke shepo ine mami chapa iloko sangwa fe nawe na bwadi nkani na wewe ndofu insansa ula mpanga fe kwati fe wakamba bafya unsunga fe ngakamwana ala mwewa ntuna wakumu kaga tapave fishu pana wana mwana
uri munga chedi teacher
ni teacher
kwani punzi salavu mama sita
mama sita
uri munga chedi teacher
ni teacher
kwani punzi salavu mama sita
mama sita
babe niwewe kamfuaya tabwa. Tabwa, I'll never want another. Mpaka tena talo kusila. Banga nipoke, no wonder siniza kusila. Yeah, babe, niwewe kamfuaya tabwa. Tabwa, I'll never want another. Mpaka tena talo kusila. Banga nipoke, no wonder siniza kusila.
Uri munga chedi teacher. Kwani punzi salafu mama si.
Apa, ili.
Uri munga chedi teacher.
J-Mo.
Kwani punzi salafu mama si.
Yeah, nala tampila pesa. Ndi blessed, uwanji na pesa. Fire fire na mpela lesa. Down to earth chili ya sambi la gesha. Yeah, that's why ni kuimbila. That's why ulo tayamba na chili ni kulindila. That's why ukanifuna ni tulikila. Mungeli ya sungiwe temwene ya funikila. Babe, niwewe kamfuaya tabwa. Tabwa, I'll never want another. Mpaka tena talo kusila. Banga nipoke, no wonder siniza kusila. Yeah, babe, niwewe kamfuaya tabwa. Tabwa, I'll never want another. Mpaka tena talo kusila. Banga nipoke, no wonder siniza kusila.
Uri munga chedi teacher. Kwani punzi salavu mama si. Uri munga chedi teacher. Kwani punzi salavu mama si.
Ndiwezu na munga sugar. Kununkila kafleva ngani shisha. Love yes tu isenda mulolo. That's why wala kumba vachilolo. Ela 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 wala. Gift wala na Joseph Chidesh. Na mi mwana pole keni nge. Atishani vile skin. Kipalu sakapa. Jekash jemo. I see you voice your dual. Makwacha bakwach.
MC Jams promos.co.
Jangitulu kata popo.